cherries wrong. Melsense selector.
Every time Gio nanonyesha, umenipa blessing. Venye kwenye bedi tukikesha, sije kuwa testi. Toto nanipenda toto, toto nipatie watoto. Niwe baba we mama watoto, toto navutia mtoto. Too many girls kwenye DM, siwataki mpenzi. Too many girls kwenye DM, siwataki mpenzi. She looks like a sweet angel, una minyana. You looks like a golden angel, una minyana. She looks like a sweet angel, una minyana. You looks like a golden angel, una minyana. Baby come closer, ongeza pose. You make a bad man, nilegeze macho. Mama shakuzuia kwa mapose. You make a bad man, nikomfute macho. Baby come closer, ongeza pose. You make a bad man, nilegeze macho. Mama you just know how we do do. Baby girl, I see your cup and do do.
Napiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya. Napiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya. Napiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya. Napiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya.
Kama nguo manzese, twende nika kuchagulie bebe. Wakitaka mapete, twende nika kuchagulie bebe. Nawalaiye tupame, tote unagonga wali na makande. Nakubalie, joni kande. Ukimaliza na mimi nikupambe.
Wali njo, wali njo. Tuje onana. Mimi na we, tunapendana.
Baby kamtuza, ongeza pose.
You make a bad man, nilegeze macho.
Mama shakuzuia kwa mapose.
You make a bad man, nikomfute macho.
Baby come closer, ongeza pose. You make a bad man, nilegeze macho.
Mama you just know how we do do. Baby girl, I see your cup and do do.
Napiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya. Napiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya. Napiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya. Napiga mitama, wakitaka mikuni nyanganya.
Aye, 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 aye. Cheers gang, yo, yo. You know
another one.
Mess and department.